mapenzi uwa nayaona na wazazi wangu. Sasa toka tangu
just kidding.
Lakini Bwana Yesu Mwokozi umetionyesha kwa maisha yangu. Aki, I love you.
Ehe, na chukua fursa hii niseme na kupenda. Mwokozi wangu mbali nawe sitaenda, na bila wewe maisha haya sitaweza. Na kuhitaji zaidi nina vya kupenda.
I am taking my time just to say I love you Jesus. Umeninua, umebariki maisha yangu.
I'm taking my time just to say I love you Jesus. Pokea sifa, kweli wewe ni Bwana.
I am taking my time just to say I love you Jesus. Your blessings on me, kweli wewe ni Bwana.
I am taking my time just to say I love you Jesus.
I love you Jesus. Your blessings on me, kweli wewe.